wale walalaki wale kukesha macho, wale wakuhustle.
This is the new system.
Wale walalaki wale kukesha macho, wale wakuhustle.
This is the new system.
24/7.
This is the new system.
Kila kona za street.
This is the new system.
24/7.
This is the new system.
Atipo kupoma snitch.
This is the new system.
Wale walalaki wale kukesha macho, wale wakuhustle.
This is the new system.
Wale walalaki wale kukesha macho, wale wakuhustle.
Vijia vya habari vina konga, wendele kubonga, siku zina songa. Life ni ngumu, tabidi na changa mboga.
Yeah, natafuta hela, niko busy msela. Never give up kama jeshi kama mwera.
Wengi wameteketezwa sana na moto, wengine kupigwa na risasi. Wale wakukesha macho, wakihustle. Life ni ngumu, tabidi sana na struggle.
Definitely, itabidi ni kustruggle. Definitely, life imeja trouble. Definitely, bila God was trouble. Uta sink, uta meza maji, uta toa bubble.
Showbiz, hate ni paki, itabidi ni bongeze. Bidi kukesha macho, ambapo kikupat kwa angle. Akwaso, ni kuwa te ukilia ndio maana nakesha macho.
Wale walalaki wale kukesha macho, wale wakuhustle.
This is the new system.
Wale walalaki wale kukesha macho, wale wakuhustle.
This is the new system.
24/7.
This is the new system.
Kila kona za street.
This is the new system.
24/7.
This is the new system.
Atipo kupoma snitch.
This is the new system.
Wale walalaki wale kukesha macho, wale wakuhustle.
This is the new system.
Wale walalaki wale kukesha macho, wale wakuhustle.
This is the new system.
24/7.
This is in the system.
Kila kona za street.
This is in the system.
Ate 24/7.
This is in the system.
Kupo kama snitch.
This is in the system.
Gizi ni opono sobope kula miti. Malaya na danga kisaga mwaga hela ukeshe na titi. Anayokopa na yuwa mabata. Wapi abari oswage unga na jana bata.
Sisi ndo mapopo wala tula laki. Usukucha tuna haso tusha fikwa taji. Dunda kijiweni utatupata tuko maji. Hili tunachora sisi wana maji. Hela tunasaka kila mbinu tuatumia. Sisi ndiyo wezi rada zetu mia mia. Lazima uwe macho ukivuka anga zetu. Jitaanu kizembea vyako ndiyo vyetu. Kila kona tumejaa japo mero mezaka. Ni hata bila taa macho yetu yananga. Masela wakitao kituona washanga. Panga boy K Young ndo masela wakitao.
Wale walalaki wale kukesha macho, wale wakuhustle.
This is the new system.
Wale walalaki wale kukesha macho, wale wakuhustle.
This is the new system.
24/7.
This is the new system.
Kila kona za street.
This is the new system.
24/7.
This is the new system.
Atipo kupoma snitch.
This is the new system.
Wale walalaki wale kukesha macho, wale wakuhustle.
This is the new system.
Wale walalaki wale kukesha macho, wale wakuhustle.
This is the new system.
24/7.
This is the new system.
Kila kona za street.
This is the new system.
24/7.
This is the new system.
Ipopo pama snitch.
This is the new system.
Papi moja ondoni hofu na uoga. Wanga hata mkiroga zaidi punch zina noga. Speech zenye hoja zifiki tunangoja. Real tu na bonga, sauti ni kuwa gonga. Tunavimba sana sababu ya fikra ngumu. Ziki tunaofanya ni ule wa kudumu. Sinipe lawama kikushinda majukumu. Ile kitu ntakufanya mwisho wa utakida zoom. Live live ntakuchana toka biso nila umu. Eti mojini ujano wa sigara au ndumu. Nikiwa mwalimu wao nitawafunza sana wapi wanafunzi wao. Hawa wajama ipo siku nitakuwa legendary kwa mziki. Hicho kitu minajua spendi mikiki. Na hapa niko shua kwamba wanifiki. Kwanza wanpingishi kabisa niko fiti. Na wapa kichapo na kesha kama popo.
Wale walalaki,
wale walalaki, yeah. Wale kukesha macho, wale wakuhustle.
This is the new system.
Wale walalaki, wale kukesha macho, wale wakuhustle.
This is the new system.
24/7.
This is the new system.
Kila kona za street.
This is the new system.
24/7.
This is the new system.
Atipo kupoma snitch.
This is the new system.
Wale walalaki, wale kukesha macho, wale wakuhustle.
This is the new system.
Wale walalaki, wale kukesha macho, wale wakuhustle.
Hustle.
hustle.
The system, the system.
24/7.
The system, the system.
The corners are stitching.
The system, the system.
24/7.
The system, the system.
People come and snitch.
The system, the system.
Yeah. Kambi nyeusi. Banga boy. Skwanya toy. Yeah. Tumeona. Wana tuangalia kabla hajatuona. Ha. Tumeona kabla hajatuangalia. Hausio. Hamjatona nyenye. Yeah, yeah. Nyeusi kambi. Woo. Mwisho.